erinnya mukama libazibe.
Praise the name of the Lord.
Katugate engalo zaffe.
Let us join our hands.
Twanize ekigambo kya Katonda.
Welcome the word of God.
Okuyita mutume Ronald Hope Witness.
Apostle Ronald Hope Witness.
Awamu ne musumba Samuel Newman.
And Pastor Samuel Newman.
Abatuongereyo kuba omoyo wa Katonda.
As they take us on by the Spirit of God.
Erinnya lya mukama waffe Yesu Kristo.
In the name of our Lord Jesus Christ.
Hallelujah.
Hallelujah.
Yes, you have a joy.
Praise Jesus much. Thank you for the hand clap. And clap, thank God for the word we have heard. We have been prepared well. Everyone has cocked their gun. They are in Ephesians 6. Starting from verse 10 into 17.
We've
made weapons for ourselves of God.
We're
going to be rising on our feet. As we had
our
first ministers who prepared us, bring out your gun, every type you have. Every type of gun you have, you sharpen it well. We want to enter the prayer of warfare, which is acceptable of us. Which is acceptable of us. In the First Peter chapter 5, starting from verse 6 to 9, to push through the evil Satan, he too will flee from us. Not just fleeing from us. Authority tell us in Matthew 10.
Yes, you have a joy.
Praise Jesus much. Authority tell us in Matthew 10,
have
given authority
of
every evil demon.
There's
no good demon. Is there a good demon?
Demons
or demons chasing them.
But
when we chase them, authority given us is of the Holy Spirit.
Zechariah 4:6
says, not by power, not by might, but by the Spirit of God. Chasing, we are in the office of the Holy Spirit. We hear the command. Those who are there to fulfill the scriptures spoken in the Psalms 103 in the verse 20. And the angels, the mighty ones, who fulfill the word of God, listen to the voice of his word. What
surprises
can't be workers together with us in fulfilling that word.
As
read, we pray and we are moving on. Revelation chapter 22, verse 7 and 8.
Angel
Gabriel explained, we are workers with those who hold the word of God. Now when we're chasing, because we have been standing here in the office of the Holy Spirit,
commanding base,
we are on the commanding base. Yet we have angels of God who are pursuing demons. According to Psalms chapter 35, in the verse 4 to 7, angel of the Lord will be pursuing them. It means to cast or pursue. There is a chasing involved.
In
the other chasing, as captures, he casts them.
Yes, yes.
Praise Jesus.
So,
now we want to do well with this. The Spirit has given authority us in office to lead us. Given us armies of angels, we chase as they chase.
We
cast as they are casting. As
we
are Matthew 18:18,
what
bind on earth is bound in heaven. And what you lose, it is lost.
So, bamalayika abalwanyi b'entalo abagenda ofubutula emizimu okwetola ensi
yonayesu
yebazibwenyebagamba nti ogoba omuzimu togenda gugoba misinde gwe tojja
gusobolaogenda
kusinzira ano okomandinge abagoba omwoyo omutukuvu nga bwali muggwe era nga bwali ku lwaffe kulemberemu ejjira abamalayika abafubutula
emisinde
ate bagoba ate bakwate basibe embunya
obutakomaab'omuliro
bayitemu nga bookyaakiztwagala
okwetegekabayibuli
nga bwetulaga mu zakaliya essula
eyesooka18:2
yalaba amayembe ana
agasula
abaana ba
katondabatayinza
kuyimusa
mutwenaye
oluvannyuma n'alaba abaweesi banna
After he saw four craftsmen,
bamalayika ab'entalo,
angels of warfare,
okuli malayika Michael,
where is angel Michael,
n'ekibinja ki
and his group,
bwe baagoba sitaani mu
ggulu,
okuli malayika Abaddon ow'enjegere,
bwe
tutayinza kusaanyawo mirimu gya sitaani,
if you don't destroy works of Satan,
okuggyako nga tusoose ne tukwata ne tusiba oyo w'amaanyi,
emizimu gyonna
egikwatibwa ne gisibibwa mu nnyo
obutakoma,
nga tutuma ejje eri abamalayika ab'enjegere, era nga tutumirako ejje abamalayika b'omuliro, okuvaako emabega ng'asaanyawo amaanyi
g'ekizikiza,
ng'asaanyawo agalwadde
gw'omubisitaani
asaanyawo obulimba
kubanga
amaanyi g'ekizikiza
gaawagira
obutali
butuukirivu
gaawagira enjiri ey'obulimba okuba mu
nsi
nga gakola ebyamagero okunyweza
obulimbaebyamagero
ebyobulimba
ebyamagero
byabasitaani so twagala mu ssaala ey'olutalo okugiyimiriza kugwe kennyini nga weesabiranga kino okugiyimirirako ng'ekkanisa ya New Generation
obuweereza
bwa New Generation okuyimirira olw'ekkanisa mu
Uganda
okuyimirira ku lwa Uganda yayitibwa ku lw'amawanga okuyimirira ku lw'ekkanisa mu nsi
yonna
ate okuyimirira ku lw'ensi
yonna
susaba esaalayo ng'egenda wala okutuuka
eyo
mu linnya lya Mukama waffe Yesu
tetugenda
kwongera kumala budde
bungi
kalutandikira awo wennyini kitaffe omuyiza ebintu
byonna
kabaka w'abakabaka tukugulumiza tukuddiza ekitiibwa
n'ettendo
tukwebaza olw'akaseera akalungi
kwotuwona
te mu kubeerawo ku Mukama
twajja
ku lusozi lw'okuyigirizibwa tusobole okugasa wakati mu nsi era n'eggulu litusanyukire olw'ensonga eyo nga bwe watusuubiza mu Isaaya essula ya 48:17 tiraba nze Mukama abayigiriza okugasa era abalaga ekkubo lye mba mukwatamu Mukama bulijjo na bulijjo tukeera ku lusozi olw'ennyumba yo olusozi olw'ekkanisa yo ng'ekisuubizo kyo bwe kiri mu Mikka essula ey'okuna n'olusooka paka olw'okusatu nti bali kulumbuka okugenda ku lusozi olw'ennyumba ya Mukama okuyigirizibwa Katonda era olusozi lw'ennyumba ya Mukama luli linnya ku ntikko okusinga obusozi bwonna okugamba nti era obusozi bw'ekkanisa ez'obulimba obusozi bw'ebyenfuna obusozi bw'ebikanda ennimi n'amawanga obusozi bw'obulogo n'obusamize ekkanisa ey'obulimba n'ebiringa ebyo ebibadde byegulumiziza ku lusozi olw'ennyumba ey'ekkanisa yo kankana ekkanisa yo ng'eyimusibwa era ng'ekisuubizo kyo bwe kiri mu Isaaya essula ey'okubiri olunyiri olusooka paka olw'ekkumi nti oluyutuuka mu nnaku ez'oluvannyuma olusozi olw'ennyumba ya Katonda ekkanisa ey'abatukuvu eribeera ku ntiko waggulu era bangi abali kulummuka nga bajja ku lusozi lw'ennyumba ya Mukama okuyigirizibwa Katonda nate olwaleero ayi Mukama olw'ekigenderwa kye kimu ekyo okuyimusa ekkanisa ey'oluvannyuma mu kitiibwa ne mu maanyi go mu musana omungi ogw'okkumanya n'amaanyi amaagi agava gy'oli okuyita mu musana gw'ekigambo kyo tuzze nate okuyingira essaala ey'olutalo si ku lwaffe fekka ayi Mukama naye ku lwange nga kinnoomu naye ng'era ekkanisa ya New Generation generation.
Era obuweereza bwa new generation.
Kulwa ekkanisa mu Uganda.
Kulwa Uganda
yayitibwa.
Olw'amawanga
amalala.
Olw'omulimu ogusembayo okusema zinga
wensi.
Okusinziira mu Uganda ekkuno lya Africa.
Revival
ekyasinze. Era esembayo okusema zinga wensi.
Kulino
nnyimiyira okugenda mu ssaala. Ey'olutalo.
Kulwa
ekkanisa yonna mu nsi yonna. Ne kulwa ensi yonna.
Yingira
okusaba. Essaala ey'olutalo leero. Olinnya erya Yesu. Mwana wa Katonda omulamu. Era nga nkulembeddwamu omwoyo wo omutukuvu okulabika nga nkulemberamu era nga nnuŋŋamya mu lutalo luno lwonna n'ejjeere ery'abamalayika abalwanyi b'entalo abasagguzi abafefesi bagenda okufefeta n'okusaggula emizimu okuva mu buli kifo kyonna bwe kibadde gyekwese bwe kibadde gikolera olwaleero ng'omwoyo omutukuvu ye mubeezi waffe ng'ali ku sayidi yaffe okuyigganya abo so bwe kiraffe omuyinza ebintu byonna tukwebaza nti wasuubiza mukagayi ng'ogamba nti ekitiibwa ky'ekkanisa oba ekitiibwa eky'ennyumba yo eky'oluvannyuma kiribeera waggulu nnyo kiribeera ky'amaanyi okusinga ekyasooka tulina ekkanisa ebikolwa by'abatume tulina ekkanisa ey'abanabbi yali y'amaanyi ey'omulembe gwa musa ne tubeera n'ekkanisa ey'ebikolwa by'abatume ebyogerwako ennyo yali ey'amaanyi naye ate wasuubiza nti mu nnaku ez'oluvannyuma ekitiibwa eky'ekkanisa ey'oluvannyuma kirimera ku ntikko mukama nze kanisa esookerwako nze kennyini nze kanisa esookerwako mukama njagala okuyimusibwa mu maanyi okuweereza wakati mu nsi okutendereza n'okusinza okusumulula abangi ayi mukama naye nyingira essaala ey'olutalo okwongera okusumulula obulamu bwange okwongera osumulula ekirabo ekiri ku nze okwongera osumulula obuweereza obuli ku nze nga kinoomu okwongera osumulula obuweereza bwa new generation okulembera revival ekyasinze omulimu ogusembayo kusoma zinga wensi katonda gwazze osuubiza amawanga gonna okusumula ekkanisa mu uganda eno ayi mukama okusumula ekkanisa mu uganda eno mukama okugijjamu amaanyi g'ekizikiza obulogo n'obusamize n'ebiringa ebyo ayi mukama era okusumula eggwanga eryayitibwa okumalamu amaanyi g'ekizikiza okumalamu obulogo n'obusamize n'ebiringa ebyo ayi mukama okuyimira ku lw'ekkanisa mu nsi yonna ebadde yawambibwa banabbi b'obulimba abatuma b'obulimba amaanyi g'ekizikiza amaanyi g'abamalayika abaagwa obusamize n'ebiringa ebyo mukama olwaleero yingira essaala y'olutalo mukama era ku lw'ensi yonna mukama okuyigganya emiyo egy'obubi ekibala gibunya enseeno ekibala gyetoodo enseeno okukola ebikolobero nate olwaleero mukama nankulembeddwamu omwoyo omutukuvu bayibuli eyogera mu baruumi esula ey'omunaana eyola ekkumi n'ennya paka olw'ekkumi n'omukaaga tera bakulembera omwoyo wa katonda be baana ba katonda era omwoyo ennyini wamu n'emyoyo gyaffe asinda nti abba abba taata tujja nate kankalo kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanidde naye omwoyo omutukuvu atubeerera obunafu bwaffe ayo muyinza ebintu byonna n'olwaleero tuze bayibuli egamu yakobo esuula ey'okuna n'olusooka paka olw'okusatu tetulina kubanga tetusaba ate bwe tusaba tusaba ebikozesa okwegomba kwaffe naye olwaleero n'abalumi esula omunaana olwabirimu omukaaga paka olwabirimu omusanvu nti omwoyo ennyini atubeera obunafu bwaffe n'atusabirawo nga bw'oyagala era n'akebera emitima nabe olwaleero atulungamisa okwesabira nga kinoomu mu ssaala y'olutalo okwesabira n'ekkanisa new generation obuweereza bwa new generation obukulemberamu okujiba kuno okuli ku ggwanga erya uganda kulwamawanga gonna okwesabira ng'ekkanisa mu uganda nate kankalo mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu era okusaba ng'eggwanga eryayitibwa okulabika nga tusumululwa mukama okulabika nga tuddizibwa obujja okulabika nga tusumululwako amaanyi g'ekizikiza ag'obusamize ebbogo n'ebiringa ebyo ssebo olwaleero tuyimusa amaloboozi gaffe yimusa eddoboozi lye gwe muganda wange tozingako mikono tozingako mikono yimusa eddoboozi lye eri katonda oyingirire ddala mu ssaala y'olutalo omwoyo omutukuvu nga yakulembeddemu oyo ow'amaanyi ali ku sayidi yaffe okusabira amawanga gonna okuyimira ku lw'amawanga mukama agamba mu bbaluwa yokaana esooka essula ey'okuna olunya olw'okuna nti oyo ali mu ffe w'amaanyi okusinga ali mu nsi n'olwaleero ye mwoyo w'amaanyi eyatumibwa mu yokaana essula ekkumi n'ennya olunya olw'ekkumi n'ettaano paka olw'ekkumi n'omusanvu tindibatumira omubeezi omwoyo omwoyo w'amazima oyo bw'alijja alibeera gye muli era alibeera mu mmwe kubanga mumumanyi era mumutegeera laba oyo w'amaanyi ng'ali mu ffe era waliyo ab'amaanyi abali ku saidi yaffe bayibuli nga bwegamba nate mu zabule eya 13 nti atuma omwoyo gwe n'ebitondebwa n'asabujja amaaso g'ensi weewaawo nga bw'atuma omwoyo omutukuvu era bw'atuma gye ne bamalayika ne bajja ku saidi yaffe bayibuli yebogerako wali eri mbebulaniya essuula eri esooka ogere 13 paka 14 nti weewaawo bamalayika be bazira weewaawo gye emyeyo egitumibwa nga bajja okuweereza abagenda osikira obulokozi ng'oyingira ddala mu ssaala y'olutalo okuyiganya emizimu okuyiganya amaanyi g'ekizikiza okuyiganya sitaani n'emizimu gye bamalayika abaagwa olwaleero mu linnya erya yesu mwana wa katonda omulamu mu linnya erya yesu mwana wa katonda omulamu yimusa eddoboozi lyo yimusa eddoboozi lyo yimusa eddoboozi lyo tambulamu oba emabega tambulamu oba mu maaso onoonye anafuye omugambe saba muganda wange mukama atuwadde akaseera mu kubeerawo okwe mukama mwetegefu nnyo okuwulira okusaba kwaffe ku lw'amawanga gonna mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu era waliwo gye ne bamalayika abazira b'amaanyi abakulembeddwa omwoyo omutukuvu bayibuli ng'ebogerako mu zabuli 13 olunya olwabiri bamalayika abazira b'amaanyi abatuukiriza ekigambo kya katonda obawulira eddoboozi ly'ekigambo kye abo nno bali ku saidi ya fereero nakubikulu esula 22 olunya olw'omunaana n'olw'omwenda muleka gabulieri nanyonyola tuli bakozi wamu n'abo abakwata ekigambo kya katonda nga bawulira eddoboozi ly'ekigambo kye n'olwaleero yimusa eddoboozi lyo yimusa eddoboozi lyo kubanga ekira bamalayika abanoonyera ttalo bannamige abafefesi bali ku saidi yaffe bali ku saidi yaffe leero okufefeta emizimu okufefeta emyekyobi nga bakulembera mwoyo omutukuvu oyo obuyinza obutuweebwa mu mateeka esula ey'ekkumi olunnya olusooka nti naayita abayigirizwa n'abawa obuyinza ku dayimooni yenna okumugobanga n'okuwonyanga endwadde ez'engeri z'enjawulo obuyinza obw'omwoyo omutukuvu mu zaakaliya esula ey'okuna onyola omukaaga siwamanyi siwabuyinza obw'omubere naye wulira omwoyo omutukuvu ali wamu naawe wulira wulira omwoyo omutukuvu ng'ali wamu naawe mukoore mugambe mpamaanyi mpamaanyi mu ofiisi y'omwendi bankalo okudumira olutawuno okudumira olutawuno olutawo luno wakati ku nse ebibadde ebinnumba wakati eri ekkanisa era ne generation wakati eri ekkanisa mu uganda wonna wakati eri ekkanisa mu nsi yonna wakati eri ensi yonna olwa uganda yayitibwa olw'amawanga gonna mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu ekira bamalayika abalwanyi b'ettalo ekira bamalayika abalwanyi b'ettalo kankana mutwegatteko newankubadde bayibuli yetugambye mu mateeka esula 18 onyere 18 buli kye munaasiba kose n'amagulu kinaasibibwa okakasa nti eggulu likola wamu naffe n'ekyo kitegeeza ekira bamalayika abali ku saidi yaffe aboogerwako mu bassekabaka ekyokubiri esula ey'omukaaga olunya olw'15 paka olwabiri n'abikula amaaso galaasi n'alaba ekira bamalayika abali ku saidi yaffe tulina ekira bamalayika bamalayika abalwanyi b'entalo abalwanyi b'entalo baagala okukulaba ng'oli mulwanyi baagala okukulaba ng'oli mulwanyi eri nabo balwane balwane n'amaanyi kubanga oli mukozi wamu n'omwoyo wa katonda kubanga oli mukozi wamu n'ekira bamalayika abatukuvu baagala okukulaba olina essaala gy'okola olina essaala gy'okola mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu mu linnya erya yesu mu linnya erya yesu mwana katonda omulamu yongera essaala yongera essaala essaala etuukirira bayibuli ejogerako mu yakobo essuula ey'okutaano 13:17 essaala ey'okukkiriza n'okukkiriza okwogerako mu balumbi 17 kuva mu kuwulira n'okuwulira ekigambo kya katonda wulira essaala eri mu kigambo kya katonda wulira essaala eri mu byawandiikibwa ebituukirira wulira essaala bayibuli ejogerako Malaika Michael. Bible ya kuogera ko. Daniel sura 12. Michael mlangira wa Mungu. Aliba imira o. Mwana kwa sura fanya. No ruare tukuti. Amana chimika cha malaika Mungu. Abaru anyela tano. Abasago si. Malaika Michael. Mukubi kulirwa. Sura ya 2. Sura ya 12. Ndora musafa. Pakora kome. Ni waba utara mukuru. Malaika Michael. Nigeria. Nabatano ro kurwanisa. Shitani. Nema malaika babagwa. Ebizimu. Nabatikoma mukuru. Nayo ruare. Kwanirisa. Yajirema malaika. Malaika mwana nyetano. Malaika Michael. Malaika Michael. Nizamune chimika cho. Bible ya gaba. Barumi. Sura ya 8. Orugerere. Orwe. Orugerere. Orwe kumenenya. Pakorwe kumenenya. Pakorwe asatumenya. Ntikatonda. Wabera kusaidia fi. Omrabe wa fi. Yani. Tile tulipo wangusi. Nokila o. Malaika Michael. Yekwa tufula mwa wangusi. Nokila o. Kwa moyo wa katonda. Orwe msaibu wa Yesu. Kwe ya ilwa. Okutukuza fe. Okutulunula. Umanyika chizikusa. Umanyika chizikusa. Orwa rere mkama. Kuitejira malaika. Abarangi matena basakusi. Malaika Michael. Bible ya kuwa kirako. Kumikuwe suru ya mkaga. Orinyo lusokano wakumi. Nenda malaika. Atude kumbara sanjaru. Nawe buwa mtego. Nengure. Nagena nga wangula. Nga wangula. Michael. Itamu wangula. Wangula mbramu wafi. Wangula. Mbramu wa chinomo. Wangula mizimu. Wangula mizimu. Tuteke. Teka mizimu. Teka mizimu. Mizimu jona. Kuata. Kuata mizimu. Mizimu. Ejiri makanisa. Ejiri kwese. Banabu wa mlima. Michael. Teka. Teka kuata. Teka kuata. Teka kuata. Mringa la Yesu. Mana ya katonda wala. Kwa moyo wa katonda. Malaika Michael. Malaika Michael. Teka mizimu. Kuata. Kuata mizimu. Kuata mizimu. Kuata. Malaika Michael. Itamure ero. Bible ya tukamba. Natemu zaburi. Yesu tumetaru. Onyele kuna. Pako romu sanfu. Malaika wa mkama. Aba gome. Malaika wa mkama. Aba gome. Malaika wa mkama. Gome mizimu. Malaika Michael goba. Gome mizimu. Gome mizimu. Etumele jirumba. Mubiroto. Sabakwe. Yumuse sara. Yumuse sara. Yumuse sara. Yamani. Yumuse. Bako guo nonyo kwa teko mkono. Bako guo nonyo mzema amani. Bible ya kukirizi. Bible ya kukirizi. Mbarumi. Etumene nya. Onyeze mkono joyu. Etumene jira gaya. Onyeze mkono joyu. Etumene jira gaya. Ama vivi. Akuma deka chukume. Oruwa rero. Uchanga chima chukia. Uchanga esine gulubitani kawo. Mokama. Mokama mwize metumenda. Ori mwanyu wataru. Katondo weche. Namike. Namiko mwanyu wataru. Namiko mwanyu wataru. Katondo mwanyu wataru. Katondo mwanyu wataru. Adumine chedye. Mokama kurembe na mwachemu. Okuita mwanyu yesu. Mwanyu wakatondo mwanyu. Kuwa mwanyu matukofu. Malaika Michael. Michael. Michael mwanyu wataru. Michael. Ukwatabi simu. Mishimo. Echama samise. Mishimo echama samise. Samise mwengiria senjavu. Mwuganda wana. Mishimo echama nabi wabrimba. Daimoni ya sire gura. Shokeru wako. Bikolebe watume. Sule kumina mkaga. Mwengere kumina mkaga. Pako wabili. Mwake na wasabirua. Na masingana wa mkasi. Aina daimoni ya sire gura. Na ye kwasa mwenye ya Yesu. Oluwarele. Mwuganda. Mwuganda mkama. Mwuri nabi wabrimba. Mwuri ya ina manika chizikusa. Mwuri ya ina dogo. Mwuri ya ina dogo. Mwuri ya kwasa mizimu. Mwukula gura. Mwukubabana makatona. Mwukubuma kanye kuwanga. Mama kole mita sana Mwine li kwanga li Uganda Kwanga li waitila Kuhima hila Mwina kwa sana fangila Kutumetila malika maiko Malika maiko Musa gule mkome Mkome misu Mkome misu Mkome misu Ela seto joka Na yetele malika musa gusu Owa kumiri Malika madoni Owa njegere Malika madoni Owa njegere Tukwa nilisa nate Neti winga tro Bible ye gamba Bible ya gamba Matayo kuminabili Amini muenda Kasebola kuhingira Mnyumbe ya wamani Nono ne minimuji Okuja kongo sosi Noku watu wamani Nomu siba Nole kono ne minimu Waliwe minimuja sitani Jawa dako na mbramubo Minimuja kulemelwa Agarwate Okude mameka Mevini ngevyo Waliwe minimu emiri Sitani Jawa dako na Kuhere zabudu One generation Okuhile mesa
okuyimirira naye obuyimirira kubanga ekye nomalayika benjegere malayika batona benjegere kiitemu nate malayika maiko nga bayetolola nagenda atega nagenda ategula natega nga asagula emisimo malayika batona benjegere olwaleero nawe yitamu osibe 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 emisimu siba siba bayibuli yegamba nibata 18 kyemunasiba kusu nemaguru kirasimba kandale bosiba kandale botumeje eryamu malayika benjegere basiba emisimu basiba emisimu mulinnya lya yesu omwana wa katonda omulamu mulinnya lya yesu omwana wa katonda omulamu werore webale yesu webale omulwanyi wetalo webale namike webale atuwadde omwoyo mukulwana etalo webale atuweje eryamu malayika balwanyi wetalo babo babo balekera malayika ekera malayika basagusi abafefesi malayika maiko malayika badoni owenjegera ntalo bayibuli yegamba mujudi emukaga bayibuli yegamba judi emukaga sinno wewaawo bamalayika abatakuma bitiibwa byabwe bakuumirwa munjegere wansi wekisa okutuuka lunaku lwomusango n'olwaleero nekejere malayika benjegere bayitemu bayitemu basiba emisimu bayitemu basiba emisimu bayibuli yebogerako ku bikuli lwa biri olyolusooka n'olwokubere nenda malayika malayika nayira ekisumuluzo ekyobunya obutakoma n'olutegere olunene nakwata ogusa na sitaani okugusiba nabwe yasiba sitaani n'emisimu egisigadde emyekyobi bamalayika bagwa malayika wenjegere malayika wenjegere malayika abadoni bayibuli yekwogeraku ku bikulirwa esula y'omwenda 11 nenda bamalayika owobunya obutakoma malayika akuli obunya obutakoma malayika abadoni abadoni wenjegere owenjegere owenjegere ekyawe bikamukwata emisimu emisimu gyabasamizi emisimu gyabalogo emisimu gyabafuusa ekiri mu bizinesi ekiri mu bikale nimi namanga ekyekwese ekyekwese mu games and sports ekyekwese mu byobufuzi emisimu ekyekwese mu byobufuzi leero tukirumba malayika abadoni owenjegere maiko yakulembeddemu dda omwoyo mutukuvu yakulembeddemu maiko naddako n'olwale malayika abadoni nzaako emabega nzaako emabega bagobe goba kwata kwata osibe siba kwata osibe mulinnya butakoma mulinnya butakoma tobakkiriza malungu tobasiba malungu bayibuli yegamba bw'osindika omuzimu mu ddungu bw'osindika omuzimu mu ddungu gutuukayo ne gudda ne gudda n'emizimu emirala musanvu ku nsanvu nate togisindika mu ddungu tosindika mu nyanja kubanga bayibuli yegamba mwezekera 27 ennyanja waliyo ekitebe kya basitaani naye tosindika mu nyanja sindika munya obutakoma sindika munya obutakoma bayibuli yegamba muluka nti emizimu negirengera yesu negimugamba tosindika munya obutakoma batya mu munya obutakoma gyoba obasindika basindika munya obutakoma basindika munya obutakoma mu munya obutakoma malayika abadoni obwenjegere bayibuli yekwogerako kubikulesula y'omwenda onyule 16 olina biliyoni ebikumi bibiri ezaba malayika benjegere bamalayika b'okufa n'amagombe bayibuli beyogerako ku bikulesula y'omukaaga olunya olwokuta olunya olw'omukusanvu n'olw'omunaana nendaba malayika atudde ku mbalaasa ya kyenvu n'erinyera ayitibwa kufa n'emabega ngofaayo magombe malayika w'okufa yitamu leero yitamu leero otenkoza bagerengeteja tenkoza bagerengeteja ez'abasamizi ez'abanabbi b'obulimi abeekwese mu uganda abeekwese mu nsi yonna olwaleero mu linnya lya yesu mwana wa katonda mulamu malayika atta enkoza bagerengeteja malayika atta enkoza bagerengeteja bayibuli yekwogerako mu yobu esula y'ekumi n'ettaano esula y'okutaano olunya lw'ekumi n'ebbiri pa 13 ndiye katonda atta enkoza bagerengeteja n'atabaganya kutuukiriza bwe bateeseza n'abakwasa olukwe lwabwe malayika w'okufa yitamu kwata kwata emizibu kwata emizibu kwata 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 goba enkoza bagerengeteja goba 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 kwata 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 menya menya empaka menya empaka menya empaka menya empaka menya empaka mulinnya lya yesu Yesu omwana wa Katonda mulamu kuba omwoyo wa Katonda kuba omwoyo wa Katonda atuwadde amaanyi atuwadde amaanyi Bayibuli egamba pita ekyokubiri esula eyokubiri nonyola okuna tine bamalayika abataakuuma bitiibwa byabwe bakuumirwa mu njagare wansi w'obunya n'olwaleero sindikiriza ekyere bamalayika ab'enjagare bakwate emisiru basagule bagisagule ekiri mubitanda mundu ekiri mubitanda mundu ekyawogebwa abasamizi ekiri mu nkoko ekiri mu mbuzi ekiri mu miti ekyateekebwa ku mitwe ekirade ku mitwe sagula malayika sagula malayika sagula olwenjagare kwato kwatasiba 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 emisiru kwatasiba malayika yitamo yitamo omwoyo mutukuvu omwoyo mutukuvu ng'akulembedde mu linnya lya yesu mu linnya lya yesu kuba omwoyo wa katonda ekiri bamalayika abasaguzi abalangi b'entalo abasaguzi malayika baiko malayika badoni weyongereddere sigalayo ng'olwana sigalayo ng'olwana paka nga tukomawo mu feezi
eyokubi
webale mukama omuyizi webale mukama
thank you lord
wayogera mu yosuwa n'ogamba enjuba n'omwezi biyimirire paka nga tumaze okuwangula naffe tuwogera wamu n'omwoyo omutukuvu mwofiisiye atuwadde obuyinza buno mu linnya erisinga amanya gonna mugune ku nsi erinnya erya yesu eryogerwako mu bafiripo essula ey'okubiri tweyagala obutuukirivu n'akyawo ekibi wamuwa erinnya erisinga amanya gonna mugune ku nsi eryogerako mubikolwa by'abatume tewali bulokozi mu linnya ddala okujjako erya yesu kristo omunazaaleesi omwana wa katonda omulamu era n'ekyogerwa mukama mukubikulesula ekumi n'ebbiri nabo bawangula sitaani ne bamuleka babaabwe olw'ekigambo ky'obujuli bwabwe n'omusaayi gw'omwana gw'endiga naffe olwali tuyimirira mu kigambo eky'obujulizi obw'ebyawandiikibwa n'omusaayi gw'owayiwa omungi ogwogera ebirungi okuwangula n'okukirawo mu linnya lya yesu omwoyo oyimirira n'ejira omuleka badomaiko namukyasagula mufeveta namutega emizimu gyonna mu nsi yonna mugikwate kwata 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 mu linnya lya yesu kwatira ddala weeza teeka mu bunya obutakoma maleka abadooni goberera kwata otwale mu bunya obutakoma tekoza bagerengetenye kwata osibe emizimu gyonna mu linnya lya yesu omwana wa katonda omulamu tukyakomawo mukama wamu n'ejeri erya bamaleka nga tujja tutandikira ku maleka abadooni tweyongereyo tweyongere ne maleka w'omuliro mukama tubayita ate balabisibwe mu buliwo nga bayita mukankano mu dabo poosoni bayitemu mukama mu buliwo balumbe amasabu bookye balumbe amanga ekizikiza bagasaanyewo baweeko bawe muukiriza mu linnya lya yesu okuwe muukiriza amanyi g'ekizikiza ag'omuliwo tubasabe mukama mu tripo poosoni mu tripo poosoni mukama ebikolebwa by'abasitaani byeyongere okubatunya byeyongere okubanyiga mukama n'ababitambulyamu banabbi wa obulimba wabeeko booswaza mukama wabeeko booyanika oyimuse ekkanisa ey'amazima webale mukama omuyise webale katonda akkiriza okusaba kwaffe ekitiibwa nateratubikuliza mu linnya erya yesu mwana wa katonda